It's Dr. Muruti and Donald Wise FM Lunch. Your live, sawubona.
Hello, Maga, kunjani?
Ngiyaphila baba, unjani wena? Yabona undibingelela kahle.
Ngiyaphila Maga, shona ngikhela amathikiti ekugcina shemama.
Ah, ngiba nothe wokugcina amathikiti la ngoba maningi lana. Sikhumana abani kuphi?
Ukhuluma nasifiso wasele hawo. Kanti if ukhola nje next few seconds, then I'm give you a second set of tickets lakhele.
Spisa, congratulations just for calling so close to the end of the show.
Nice
one, Spisa. Bye, man. Go and have an amazing time, okay?
Ngicela ukukunika inumber leto ngithola kuyekho
nje ngicela. Hayi moyeni phela ngitokufonela ungawari.
Okay, mabe.
I'm out of here. Bye.
Bye.